I'm at zenbury.com. Super vibes.
Ndigila upepe.
One time, cook.
Ndigila upepe.
You are so beautiful, beautiful, looking amazing. Girl, you are my sacrifice, my sacrifice. I never let you, my baby. Come and feel like you're still my get. Yeah. Wabanga chupilanga kwida, yes. Yeah, yeah.
Black Green.
Tigwila, tigwila gobo. Uwale, uwale, baby. Sachite manta, ineni wako. Oh baby, wako manandisha shak. Dono, wati wa love. Solo baby tapwela. Deka, mamuna wa pesa.
Ndigila o bebe, lifestyle o iko komete. Kodi umachedo abaji, chikundi chanyoto wakipesa basi. Wayamilo zungulila, zungulila zikolonseri. Como osampeza, lelo wampeza, tadeka.
Ndigila o bebe, o bebe, o bebe tali. Palibe wina, oza kukona nene mpaka kale. Ndigila o bebe, o bebe, o bebe tali. Palibe wina, oza kukona nene mpaka kale.
Ntawitiri na yosi ufunika kukokela. Iwe ndiwe mbe unti mamanga ndi kuokela. Zoku siya nti mamanga mene ndi maopela.
Mene ndi maopela.
Ntawitiri na yosi ufunika kukokela. Iwe ndiwe mbe unti mamanga ndi kuokela. Zoku siya nti mamanga mene ndi maopela. Chilimbe, chilimbe, baby chilimbe. Chilimbe, baby chilimbe. Chilimbe, baby chilimbe.
Ndigila upepe, lifestyle ikukomete. Kodi umachedwa pati, chikondi chinyoto wachipeza basi.
Ndigila upepe, lifestyle ikukomete. Kodi umachedwa pati, chikondi chinyoto wachipeza basi. Wayamilo zungulila, zungulila zikolonseri. Koma osampeza, lelo wampeza.
Ndigila upepe, upepe, upepe tali. Palibe wina, oza kukona nini mpaka kale. Ndigila upepe, upepe, upepe tali. Palibe wina, oza kukona nini mpaka kale.
www.amadzambiri.com.